Washington laantaafka Soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysataan muujadaha gaagaaban iyo ehmiyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad naga dhagaysanaysaan. Waa isniin 13 bisha May sanadka 2022. afrikada bari saacadda waa 6 iyo barkii subaxnimo. idaacadda saakiya caalamka waxaa idiin soo jeedinaya sahre ciidla nuur iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
waxaa kaloo iyaguna ka howlgelaya ciidamada oo isugu jira booliska iyo militariga, oo iyaguna 10,000 oo ciidan. waxaa kaloo iyaguna tegaya tiro kaloo intaa aan ka yarayn oo muraaqibiinta xisbiyada ay soo direen. waxaa kaloo iyaguna ka howlgelaya goobjoogayaasha maxalliga ah oo kor u dhaafay 700 oo qof, iyo goobjoogayaasha kale caalamiga ah oo iyaguna imika dalkayna ugula sugan gobolladana wada tegay.
qodobada kale aad idaacaddeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mida doorashadii golaha wakiilada iyo deegaanka oo saaka ka bilaabanaya somalilan. waxaa kaloo aad maqli doontaan afrikaha oo loo yaboohaya tallaalka covid-19. hooyooyinka ku nool melbourne oo ka walaacsan xayiraadan mar kale la saaray gobolka victoria, iyo saameynta ay nolosha qoysaska iyo waxbarashadaba ku yeelan karto. ciyaarihii iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa marka horese warkii junida iyo sahre ciidla nuur.
mahadsanid falastiin. madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa salaasada beri u socdaalaya magaalada talsa ee gobolka oklahoma si uu uga qayb qaato xuska dadka madowga ahaa ee lagu xasuuqay magaaladaasi 100 sannadood ka hor. 300 oo qof ayaa la sheegay in lagu dilay magaaladaasi talsa, in ka badan 10,000 oo qof oo kalena ay noqdeen derbi jiif kadib markii si isir ahaan loogu gumaaday maalmihii 13-kii may iyo 1-dii juun ee sanadkii 1921. dadkaasi madowga ah oo ay suuqa u geysteen dad cadaana ayaa la xusayaa 100 guuradii ka soo wareegtay, iyadoo ay weli magaalooyin badan oo dalka Maraykanka ka tirsanay la tiiraanyeysan yihiin falal ka dhan ah dadka madowga. Viola Fletcher oo haatan da'deedu tahay 107 jir, kana mid ahay dadkii tirada yaraa ee ka badbaaday xasuuqii Talsa, ayaa ka qayb gashay kulan ay qabteen Kongareska Maraykanka oo lagaga hadlayay arrimahan. waxaanay ka hadashay dhacdadii deegaankooda ka dhacday 100 sano ka hor ee ay ka badbaaday iyadoo markaa ahayd 7 jir. xeer ilaaliyaha guud ee maxkamadda dembiyada ee caalamiga ah ee magaceeda loo soo gaabiyo ICC ayaa madaxda dalka Suudaan ku wargelisay inay doonayaan in loo soo gacan geliyo shakhsiyaadka lagu tuhunsan yahay inay ku lug lahaayeen dembiyadii dagaal ee ka dhacay gobolka Darfur ee dalka Suudaan iyo xasuuqii loo geystay dadka gobolkaasi. xeer ilaaliyaha guud ee maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada Marwo Fatou Ben Souda ayaa socdaal ku tagtay gobolka Darfur ee dalka Suudaan si ay kula moolo yeelato madaxda dalkaasi iyo shacbigii dhibaatadu ka soo gaadhay markii ay socdeen dagaaladii ka dhacay gobolkaasi Darfur. dadka gobolkaasi degan ayaanay ku ammaantay adkaysiga iyo dhabar adeyga ay sameeyeen dhibaato kasta oo ku dul dhacday. shakhsiyaadka ay maxkamadda caalamiga ah ee dembiyadu beegsanayso waxaa ka mid a madaxweynihii hore ee dalka Suudaan Cumar Xasan Al Bashiir iyo mas-uuliyiin xukuumaddiisa ka tirsanaa. Cumar Xasan Al Bashiir ayaa haatan ku jira xabsi ku yaala magaalada Khartuum oo lagu xidhay sanadkii 2019 markii xukunka laga tuuray. xukuumaddii hore ee Suudaan ayaa lagu eedeynayaa in ka badan 300,000 oo qof oo la dilay iyo ku dhowaad 3 milyan oo qof oo barakacay, oo ay dheer tahay kufsiga iyo xadgudubyada kale ee loo geystay dadka gobolkaasi.
mahadsanid sahre ciidla nuur oo warkii dunida nala socodsiinaysay. halkaad naga dhagaysanaysaana waa v o a Washington. shacbiga Somalilan ee hore isugu diiwaan geliyay codbixinta doorashooyinka golaha wakiilada iyo deegaanka ayaa saaka u dareeraya goobaha codbixinta. guddiga doorashooyinka Somalilan ayaa sheegay in saacadaha codbixinta ay yihiin inta u dhexaysa 7 subaxnimo ilaa iyo 7 fiidnimo ee caawa. doorashadan ayay ka qayb galayaan dad ka badan 1,000,000 qof oo hore isku diiwaan geliyay islamarkaana qaatay kaararka codbixinta. qof kastaahina wuxuu ka codeynayaa goobtii uu hore iskaga diiwaan geliyay. sahre ciidla nuur ayaa warbixin arrimahan ku saabsan inoo haysa.
inka badan 500,000 oo qof oo isdiiwaan geliyay isla markaana qaatay kaararka cod bixinta doorashada ayaa lagu wadaa inay maanta codkooda ka dhiibtaan 2,709 goobood oo laga codeynayo oo ku kala yaala gobollada Maroodi Jeex, Awdal, Sanaag, Sool iyo Saaxin, sida ay sheegeen guddiga doorashada Somaliland. Doorashadan oo loo codeynayo xildhibaanada golaha wakiilada iyo xubnaha golayaasha deegaanka ayay ku tartamayaan isku geyn inka badan 700 oo musharax, waxaana ka qayb qaadanaya in ka badan 30,000 oo qof oo shaqaale kala duwana iyo ciidamada nabadgelyada. Kabtoon Sheekh Xasan oo ka mid ah xubnaha guddiga doorashooyinka Somaliland ayaa faahfaahinaysa hawsha qabashada doorashada.
Shaqaalahaasi guud ahaan tiradoodu 14,000 oo shaqaalaha rigaaraya. Waxa kale oo iyaguna ka hawlgelaya ciidamada oo isugu jira booliska iyo militariga. Oo iyaguna tiro 10,000 oo ciidan ah ayaa iyagana la geeyay. Waxaa kaloo iyaguna tegaya tiro kaloo inta aan ka yareyn oo 8,000 iyo dheeraada oo muraaqibiinta xisbiyada ay soo direen. Waxaa kaloo iyaguna ka hawlgelaya goob joogayaasha maxalliga ah oo kor u dhaafay 700 oo qof oo ay soo direen hay-adda SOSO iyo goob joogayaasha kale ee caalamiga ah oo iyaguna imika dalkayna ugula sugan gobolladana wada tegay wada jooga iyaguna markhaati ka noqonaya doorashadeena qaabkeenu qabsanayno iyo siday noogu dhacayso. Waxaa ku tartamaya doorashooyinkan tiro ku dhow 1,000 qof ayaa ku tartamaya oo u tartamaya golaha deegaanka iyo golaha wakiilada. Dhammaan dadkaynu wada shaqaynaynaana waxa weeyaan tirada intaa leeg. Waxaa loo baahan yahay in la ilaaliyo nidaamkeeda iyo in la fahmo yaa ka qaybgelaya doorashada yaa xaq u yeeshay noqdaya. Waxaa xaq u leh oo keliya qofkii qaatay kaarki cod bixinta. Qofka waxaa ugu qoran goobta uu ku codeynayo.
Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa isaguna sheegay in dhammaan howlwadeenadii doorashadu ay si nabadgelyo ah ku gaareen goobihii ay ku qornaayeen.
Waxaa loo doonayaa cod bixintii labada gole, golaha wakiilada iyo golaha dowladaha hoose. Marka hore waxaa doonayaa in aad u mahadnaqo shacabka Somaliland dhammaan meel wada joogaan ba guda iyo dibadba, mid duca ku taageera, mid waana ku taageera, mid hawshii loo diray kasoo baxa, mid naftiisa xalqaaba oo nidaamka ilaaliya. Waa Ilaahay mahadi, waa basal shacbi. Qalabkii cod bixinta iyo ciidamadii nabadgelyada iyo shaqaalihii komishanka ayaa waxay ku sii socdeen gobollada iyo degmooyinka dhammaantood xalay goobahood loo jooriyay oo la diyaarsan. Ciidamadii, shaqaalihii oo howlgalay nabadgelyana ku gaaray waa wax laga maadiyo. Shalay waxaa kaloo ilaado cishee igoo soo cagaarisay dalka uu soo galay kormeerayaasha caalamka. Waxay eegayaan Soomaaliland tala ahaan, nabadgelyo ahaan, dhaqaale ahaan inay qabsan karto doorashadii. Qof hore markuu isagu isjarfo uu qiimo isu yeelo ayaa lagu qiimeynaya.
Doorashadan oo goobaha laga codeynaya ay ka badan yihiin kuwii ay ka dhacday doorashadii madaxtooyada ee sanadkii 2017 ayaa kharashka ku baxaya 80% ay bixisay xukuumadda Somaliland, halka 20% ka soo harayna ay bixiyeen wadamada Somaliland dimuqraadiyadda ka taageera iyo Taiwan. Muddadii uu socday ololaha doorashada waxaa si weyn uga dhex muuqday haweenka oo doorashadan 28 ka midihii ay sharaxan yihiin iyo beelo hore loo haybsooci jiray oo iyagana 5 musharax u tartamayaan. Kasoo khudbadaha ay musharaxiintu fagaarayaasha ka jeedinayeen iyo kulamada ay taageerayaashooda la qaadanayeen maalmihii lasoo dhaafay waxaa iyaguna jiray fariimo ay musharaxiintu duubeen oo qaar ka midii ay soo gaareen VOA. Waxaana ka mid ahayd
musharaxad Saxaad Ibraahim Cabdi u taagan doorashooyinka golaha wakiilada ee 2020 ee gobolka Maroodi Jeex. Waxaan ahaa qof muddo dheer kasoo shaqaynaysay arrimaha bulshada, gaar ahaan wixii la xiriira xuquuqaadka arrimaha bulshada ee haweenka, dhalinyarada iyo dadka laga tirada badan yahay. Waxaan ka wanaad wuxuuga shaqeeyay qaabka iyo nidaamka uu dhisan yahay dowladnimadu. Aan muddo ka badan 12 iyadana cilmi baara ka ahaa. Taas waxay dhaxalsiisay inaan maaragtay shaqadii aan qabanayo si aan maradhal uga keeno inaan tago meelaha siyaasadda lagu jaangooyo, taasoo golaha wakiiladu ka mid tahay.
Sidoo kale garyaqaan Barkhad Jaamac Batuun oo ka mida dhalinyarada aqoonyahanka ah ee ku dhaqan caasimada Hargeysa ayaa isaguna fariintan kula hadlayay taageerayaashiisa.
Magacaygu waa garyaqaan Barkhad Jaamac Xirsi Batuun. Waxaan u taaganahay musharaxa golaha wakiilada ee gobolka Maroodi Jeex. Aqoontayda iyo takhasuskaygu waa shar, maamul wanaag, hoggaamin iyo dowladnimo. Khibradayda shaqo waxay taxan tahay muddo ku dhow 20 sano. Waxaan kasoo shaqeeyay xafiisyada dowladda, waxaan sidoo kale kasoo shaqeeyay hay-adaha maxalliga ah iyo arrimaha bulshada. Waxaan ka mid ahaa dhalinyaradii ku hana qaaday hannaanka xisbiyada badan ee Jamhuuriyadda Somaliland.
saddex meelood meel ka mid a musharaxiinta maanta loo codaynaya ayaa ku soo baxaya golayaasha ay u tartamayaan, halka labo meelood oo kalena ay waayi doonaan maadaama saddexda xisbi ay ku loolamayaan, mid kastaana uu soo sharaxay tirada guud ee golayaasha loo tartamayo. Doorashadan isku lamaan ee wakiilada iyo deegaanka ayaa ku soo beegantay 20 sano kadib markii la hirgeliyey dimuqraadiyadda Soomaaliland iyo nidaamka xisbiyada badan, kuwaasi oo hana qaaday markii dadweynuhu u codeeyeen dastuurka Soomaaliland 13 May sanadkii 2010, waana doorashadii labaad ee si qof iyo cod ah uga dhacday dhammaan gobollada Soomaaliland, balse waa markii ugu horreysay ee laba doorasho mar keliya la wada qabto.
Mahadsanid Sahra Ciidla Nuur oo warbixintaasi noo soo diyaarisay nalana socodsiinaysay.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa v o a Washington. Ololaha doorashada Soomaaliland ka socday maalmihii lasoo dhaafay ayaa saameyn dhaqaale ku yeeshay ganacsiga qaar. Warbixin amuurahaasi ku saabsan waxaa Hargeysa ka soo diray wariyaha v o a Khadar Maxamed Cakule.
Tan iyo markii si rasmiya ay guddiga doorashooyinka ee Soomaaliland u fasaxeen, ololaha tartanka doorashada golayaasha wakiilada iyo deegaanka ee Soomaaliland waxaa la dareemayay dhaqdhaqaaq ganacsiga suuqa ku soo kordhay iyo wax kala iibsiga oo meelo fara badan saameyn ku yeeshay kor u kaca. Tusaale ahaan, goobaha wax laga daabacdo ayaa cidhiidhi iyo suwaxan badan yeeshay, iyadoo kuyuu meelaha qaar loo gelaya amaba ay mashquul xoogi ka muuqanayeen shirkadaha wax daabaca oo ay ku dhowaad 200 murashax mar walba si joogta ah wax uga daabacanayeen. mid ka mid a shirkadaha daabacaadda ee magaalada Hargeysa ayaa u sheegay v o a tareenkooda la xidhiidha rukaca ganacsigooda wax daabacaadda muddadii ololaha.
hoose dhacas dhaqaale ku yimiday 2 sano ee ugu dambeeyey 2019-2020, waxaa isbedel ku sameeyey ama dib ganacsiga dhaqdhaqaaqa usoo nooleeyey ololaha doorashooyinka isku sidkan ee golaha deegaanka iyo golaha baarlamaanka ee Soomaaliland hadda ka qabsoomaya. taasa waxay keentay in dhaqdhaqaaq fara badan iyo wax iibsi fara badan ay ka dhex dhacdo guud ahaan Soomaaliland, gaar ahaana wuxuu aada usii dhaqdhaqaaq u badan usii sameeyey shirkadaha daabacadaha oo in ku dhow 500 xildhibaan ay intii ololu socdeen ay si joogta wax uga daabacanayeen. taasoo aan odhan karno wax iibkoodu wuxu runtii kor u kacay wax 200% noqonaya marka loo eego 2 sano ugu dambeysay.
shirkadaha daabacaadda oo keliya maaha kuwa faa'iiday ama dhaqdhaqaaqooda wax kala iibsi ama ganacsi uu kor u kacay muddadii ololaha, balse meelo fara badan oo suuqyada magaalooyinka waaweyn iyo xataa tuulooyinka ayaa laga dareemayaa kor u kacaasi iyo xarakaadkan ay sababta u tahay murashaxiinta iyo ololaha tartanka doorashada wakiilada iyo deegaanka.
marka la eego doorashadan isku sidkani, suuqa wax kala iibsiga lacag badan baa soo gashay, waxbaa la kala iibsanayaa. dadku waxaan dareemaysaa xarakaad xooggan oo ka dhex dhacaya suuqa wax kala iibsiga, hadday tahay qaadka, hadday tahay qalabka wax lagu daabaco, lagu boorarka, lagu xayeysiinayo shidaalada, kreeska gaadiidka, shaqaaleynta ardayda jaamacada hadda dhigata, waxaasoo dhan waxay noqonaysaa wax u wanaagsan suuqa. lagiisa adiyado sidaa tahay suuqa xarakaadka iyo wanaagga uu maanta yahay ma ku sii jiraya doorashada kadib? taas waxay noqonaysaa maya. marka doorashadu dhammaato, suuqa waxaa la filan karaa inuu ku yimaado wasaarad, wasaaraddaasoo ah siduu maanta yahay inaanu haan doonin, oo dad badan xildhibaan kasta kharash fara badan buu gelaya. kharashkaas suuqa uu ka istaagaya kol hadduu kharashkaas suuqa ka istaago, suuqa wuxuu geli doonaa wasaarad, laakiinse wasaaraddaasu waxay noqon doontaa mid uu haddana ka soo kabto muddo.
6 maalmood ee ugu dambeeyey ee tartanka ololaha doorashada uu soconaya ayaa si weyn waxaa looga dareemayay guud ahaanba Soomaaliland, magaalooyinkeeda waaweyn iyo goobaha kala duwan ee ganacsigaba dhaqdhaqaaq ganacsi. Khadar Maxamed Cakule, v o a, Hargeysa.
subax wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad naga dhegeysanaysaan. qaar ka mida hooyooyinka ku dhaqan magaalada Melbourne ee dalka Australia ayaa walaac ka muujiyay xayiraada adag ee gobolka Victoria lagu soo celiyay toddobaadkan. warbixin arrintan ku saabsan waxaa magaalada Melbourne inooga soo diray wariyaheena Ibraahim Cumar Baafo.
dumarka Soomaalida ku dhaqan Melbourne ayaa walaac ka muujiyay xayiraadan soo laabatay maadaama ay yihiin kuwa ugu badan howlaha guriga iyo mida caruurtooda. waxaana muddo bilo ah lagu naaloonayay xayiraad la-aan iyo inaan cudurka COVID-19 uu ka badqabay gobolkan Victoria, laakiinse hadda soo labakacleyntiisii ayaa murugo ku abuurtay, sida ay qabto Muumina Cabdi Caynab oo ka mid ah haweenka ku nool magaalada Melbourne.
waana saameeyay coronavirus lockdownka nagu soo noqday muddo 3 bilood kadib oo magaalada si caadi ah loogu noolaa, nolosha caadi kusoo noqotay, isdhexgalkii iyo bulshadii iyo shaqadii caadi kusoo noqotay, waxbarashadii si caadi aan u wadanay, aroosyadii iyo xafladahanagi iyo dee maasha allah si caadi aan u wadanay, rabadaantii iyo ciiddii si aad u wanaagsan oogu dhammaatay oo qurux badan, ayaa waxaa hadda dhacday in ay kiisaskii dib usoo noqdaan oo last 3 days 4 days kiisaskii dib ay usoo noqdaan, iyadii dadkii lagu qasbay in lockdown 7 cisha la geliyo, caruurihii iskoolkii laga soo fasaxo, la yiraahdo guriga dib ugu noqda, shaqadii lasoo fasaxo, aadan hal saac ka badan banaanka u bixi karin oo exercise soo sameyn karin, suuqa hal mar aad ka soo adeegan kartid, aadan dariskii dadkii saaxiibadii ehelkii iyo caruurta aynaan xataa anigu aanan caruurtaydii isoo booqan karin, anigana aanan soo booqan karin. Marka saameyn aada u culus bay nagu yeeratay, aad iyo aad baan arintaas macnaha dhabar jab ama qalbi jab nagu riday, maadaama aan horey arintan hore noo soo martay lockdownka ah.
Markaynu eegno dhanka waxbarashada, caruurtu waxay ku jiraan sanadka bartamihiisa xilliga duruusta, laakiin muumino waxa ay weelul ka qabtaa imtixaanka sanad dugsiyeedka oo ku soo food leh caruurta, iyo weliba xayiraadan adag gobolka la saaray ee guryaha wax lagu baranayo.
Examkii hadda waxa weeye waxaan aad iyo aad walwal uga qabaa gabadhaydoo kale waa yar 11, in macnaha ay u suurtageli weydo inay examki samayso, sababto waxbarashada la yiraahdo remote learning oo guriga laga soo baranayo ayaa hadda lagu jiraa, in 7 cisho nala geliyo xayiraada ka badan inay sii socotana aad baan walwal uga qabnaa, oo arintu nagu sii daba dheeraato. Maalin walba haddii 5 qof laga helayo corona macnaha case ah, casekooda 5 qof ay soo baxayso, inay dowladdu xayiraada sii kordhiso oo culayska sii kordho ayaan aad walwal uga qabnaa.
Muumino waxay aaminsan tahay in waxbarashada guryaha aysan u wanaagsanayn caruurta, waayo waxaa lasoo arkay dib u dhac badan arday Soomaaliyo ajaanibba ku habsatay sanadkii hore oo dhowr bilood guryaha wax lagu baranayay. Ardadu markay hor fadhiyaan macalinkooda ayay ka faa'iideystaan tacliinta foolka foolka ah, iyagoo dhanka kalena hela farxad markay la joogaan saaxiibadooda isku fasalka ay yihiin.
Caruurta waxbarashadooda waxa weeye marnaba kuma fiicna inay guriga wax ku bartaan. Caruurta waxa waaye markii banaanka ay u baxaan motivation bay helayaan, macalinkii bay hor fariisanayaan, face to face bay wax u baranayaan. Waxaa gelaysa macnaha saaxiibka next mate glassmatekiisa ama cunuga galaaska la fadhiya ayuu ka masayraya, laakiin guriga markuu joogo cunuga sariirta kasoo kaco oo aada soo kicisadoo ya allah yo naftaba aad ku kicisid marka horeba, oo u qaboba inuu fasaxa ku jiraba uusan u malaynin maalin iskuul ba uusan u malaynin. Waxa weeye dhib bay ku tahay inuu casharada sida la rabay uga soo baxo.
Waalidiin badan ayaa qaba in dalool weyn uu ka imaan karo tacliinta guryaha ee horey loo soo tijaabiyey, mana ahan oo keliya Soomaalida ee waa guud ahaan qowmiyadaha kala duwan ee degta gobolkan Victoria.
Xoogaa waxbarashada halkaa dalool weyn baa ka muuqda. Aad iyo aad baan halkaas haddaan baarantiga nahay macal Somali community kaliya ma ahana, kuwa ajanabiga ah ayaan arintaas aad iyo aad iska wareysanayo. Aan aad walwal uga qabna xagga waxbarashada ilmiheennu maxay noqon doonaan, say ku baasi doonaan, sabtidadooda macnaha sidii la rabay ma noqon doonaan waxbarashadooda caadiga ahayd. Marka waxbarashada aad iyo aad ba halkaas dhaliil aan uga qabnaa, laakiin dee waa amar Ilaahay oo dhacay. Ilaahayna waxaan ka baryaynaa in xaaladda caadi nagu soo celiyo sida ay horey ahayd.
Tani oo intuu dilaacay cudurkan COVID-19 waxa uu ku faafay goobo badan oo ka mid ah gobolkan Victoria. Shaqaalaha caafimaadka ayaa wada baaritaano dad badan oo looga shakisan yahay inay qaadeen viruska, waxaana ilaa iyo hadda la baaray kumanaan kun oo qof, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka. Maanta oo isniina waxaa gobolka laga diiwaan geliyey 5 kiis oo hor leh, iyadoo baaritaankii xalay la sameeyena dad gaaraya 43,000 oo qof laga baaray cudurka COVID-19. Ibraahim Cumar Baafe, wararka VOA, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Hay'adda WHO ayaa dalbanaysa 20 milyan oo xabo oo talaalka COVID-19 in lala gaaro qaaradda Afrika si dadka ay u siiyaan talaalka labaad dadkii hore u qaatay talaalka koowaad. Warbixintan waxaa magaalada Geneve ka soo dirtay wariyaha VOA Lisa Schlein, waxaana soo koobaysa Falastiin Axmed Iimaan.
saddex toddobaad kadib markii uu hoos u dhacayay dadka xanuunka covid sagaal iyo toban uu soo ridanayo qaaradda Afrika, waxay hay-adda caafimaadka adduunka ay soo warineysaa hadda in sare u kac uu ka jiro dadka uu ku dhacaya xanuunka. Tiradii ugu dambeysay ee hay-adda ay sheegtana waxay ahayd in qaaradda Afrika xanuunka uu ku dhacay 4.7 million oo qof, halka dhimashaduna ay ka tahay 128,000 oo qof. Tiradan ayaa muujinaysa in 710% sare kac uu ku yimid intii ay ahayd toddobaadkii hore. Agaasimo goboleedka WHO Matshidiso Moeti ayaa sheegtay in ay ka walaacsan tahay tiradan, balse ay xilli hore tahay in la sheego in Afrika ay gelayso wareeg saddexaad oo xanuunka covid sagaal iyo toban ah.
While it's too soon to say if Africa is seeing a resurgence, however, we're seeing increases in a number of countries.
Inkastoo ay xilli hore tahay in la sheego in Afrika uu xanuunku ku soo laabanayo markii saddexaad, balse waxaynu arkaynaa in tiradu kordhayso wadamada Afrika. Si dhow ayaanu ula soconaa. Xaaladdu waa mid midid caaradeed saaran, waxaana hadda muuqanaysa in tallaalka la dardargeliyo in ay tahay muhiim xilligan.
Moeti ayaa sheegtay in Koonfur Afrika ay saddex meelood oo meel ay tahay kaysaska la helay ilaa iyo hadda. Waxaa kale oo ay sheegtay inay ka cabsi qabtay in nuuc cusub oo xanuunkan ah uu yahay kan ku sii fidaya wadamada dariska la ah Koonfur Afrika. Waxaa kale oo ay xustay in dalalka Namibia iyo Zambia ay ka mid yihiin 11 dal ee Afrika ee xanuunkani dib loogu arkay. Ilaa iyo hadda 28 million oo tallaalka covid 19 nuucyadiisa kala duwana ayaa Afrika laga qaybiyey. Qaaradda ayaa waxaa ku nool ku dhowaad 5 million oo qof. Moeti ayaa waxaa kaloo sheegtay in Afrika ay u baahan tahay 28 million oo wareega labaad ee tallaalka X4 ay sameysay AstraZeneca ah bartamaha July si loo siiyo dadkii qaatay tallaalkii koowaad si ay u noqdaan kuwa si buuxda u tallaalan.
Africa needs vaccines now. Any pause in our vaccination campaigns will lead to
Afrika hadda ayay talaal u baahan tahay. Hakim walba oo ku timaada ololaha talaalku wuxuu horseedi doonaa dad badan oo noloshooda waaya iyo rajadoodaba. Sidoo kale waxaa loo baahan yahay 200 million oo kale oo talaal ah si ay qaaradu u noqoto mid talaalka u hesha 10% bulshadeeda bisha September ee sanadkan.
Moeti ayaa baaq u dirtay wadamada talaalay dadkooda nugul iyadoo sheegtay in wixii ka soo haray ay la wadaagaan Afrika. Waxa ay sheegtay in Faransiisku uu noqday dalkii ugu horreeyay ee talaalka ku deeqa, kaasoo gaaraya 10,000 qaaradda Afrika. Talaalkan ayaa qayb ka ah kii bulshada Faransiiska loogu talagalay. WHO ayaa sheegtay in midooda Yurub uu yaboohay inuu siinayo wadamada dhaqaalahooda uu hooseeyay ee Afrika 100 million oo xabo oo talaalka covid 19 ah. Mareykanka ayaa isna ballan qaaday 80 million oo xabo oo talaalka ah inuu la wadaagi doono Afrika. Sidoo kalena dhowr ka mida wadamada horumaray ayaa sheegay iyana inay sidoo kale yeeli doonaan oo Afrika ay talaalka ku tabarici doonaan, gaar ahaana wadamada dhaqaalahoodu hooseeyo.
Mahadsanid Falastiin Axmed Iimaan oo soo jeedinaysa warbixintii wariyaha VOA Liisa Shaleen ay ka soo dirtay magaalada Geneef.
Dhegeystayaal, markana kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha iyo Maxamuud Musaade.
Kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha idaacadda Saaka iyo Caalamka. Iyadoo toddobaadyadii lasoo dhaafay ay soo gabagaboobeen horyaalada kala duwan ee qaaradda Yurub, islamarkaasina maalintii Sabtida ahayd lasoo afjaray koobka qaaradda Yurub ee Champions League, ayaa kooxaha qaaraddaasi durba waxa ay bilaabeen ku xafiltanka suuqa kala iibsiga ciyaartoyda. Waxaa soo baxaya warar sheegaya in kooxaha waaweyn ee qaaraddu ay isku haystaan xidiga kooban oo sumcad iyo magac kuleh qaaradda dhexdeeda. Xidiga haatan lagu hadalhaynta badan yahay ayaa waxa uu yahay ciyaaryahan Romelu Lukaku, xidigan oo suurageliyay kooxda kubadda cagta Inter Milan inay ku guuleysato horyaalka waddanka Talyaaniga. Ayaa waxaa la leeyahay haatan kooxdii Chelsea ee koobka Champions League maalintii Sabtideed ku guuleysatay ayaa ciyaaryahankan mar kale doonaysa inay ku soo celiso gagada Stamford Bridge ee magaalada London. Ciyaaryahankan ayaa hore ugu ciyaari jiray kooxda kubadda cagta ee Chelsea, laakiin kooxdu waa ay ku guuldareysatay xidigan in ay ka dhigto kuwa ku nagaada garoonkooda. Sidaa darteed waxay ka iibisay Manchester United, Manchesterna waxay ka sii gaday kooxda kubadda cagta Inter Milan. Kooxda kubadda cagta Arsenal, ciyaaryahanka qadka dhexe uga ciyaara ee Granit Xhaka, islamarkaasina u ciyaara xulka qaranka Switzerland, ayaa warar soo baxay waxay sheegayeen toddobaadkan in tababaraha kooxda kubadda cagta ee Roma, Jose Mourinho, uu yahay ninka koowaad ee uu doonayo inuu keeno gegida Olympic Stadium ee magaalada Roma. Yarihana Granit Xhaka oo arrintaasi ka hadlaya waxa uu sheegay in ay tahay waxa lagu farxo in macallinka Mourinho ah nin uu aad u qadariyo uu ka mid yahay xidigaha uu doonayo inuu Roma geeyo. Laakiin waxa uu sheegay Xhaka inuu ku qanacsan yahay isla markaasina waad ugu faraxsan yahay in uu la sii joogo kooxda kubadda cagta Arsenal. Tababarihii hore ee kooxda kubadda cagta Juventus oo mar kale toddobaadkan dib loo soo shaqo geliyey Massimiliano Allegri ayaa waxa uu sheegay in ciyaaryahan Paulo Dybala uu yahay xidigu aad u daneeyo isla markaana uu doonayo in aanu xidigu ka tegin kooxda kubadda cagta Juventus. 27 jirkan u dhashay waddanka Argentina ayaa la rumaysan yahay inuu yahay mid ka mid ah xidigaha ugu wanaagsan qaaradda Yurub, laakiin dhowrkiisana ee lasoo dhaafay dhaawacyo soo gaaray iyo kooxda Juventus oo aan sidaasi u qadarinayn darteed ayaa isugu darsoomay kooxaha qaaradda Yurub ayaana inta badan doondoonaya. Laakiin hadda waxaad moodaa macallin Allegri inuu leeyahay xidigani Juventus meel uma dhaafayo. Haatan haddii aan jaleeco ciyaaraha NBA-da oo haatan maraya isreereebka wareega hore ayaa waxaa goor dhaweyda kulana soo gabagabay u dhex maray kooxaha Phoenix iyo LA Lakers. Labadan kooxood ayaa ciyaaray 4 kulan waxaana koox waliba ay badisay 2 kulan. Kulankii dhawaantan soo gabagaboobay oo LA Lakers laga badiyay ayaa waxa u muuqday kulan kooxda Lakers ay in mudaha ka sheekayn doonto islamarkaasina suura gelin karaba inay koobka ku wayso, waayo waxaa ka dhaawacmay xidigooda Anthony Davis kaasi oo laga cabsanayo ciyaarahan inta ka dhiman inuu garoomada ka maqnaan doono. Taasina waxay suura gelisay kulankii ay dheeleen in laga badiyo oo Finakis oo weliba joogtay guriga ee Lakers ay 100 dhibcood kaga badiso halka Lakersna ay 92 dhibcood keensatay. LA Lakers waa kooxda koobka haatan lagu loolamayo difaacanaysa, hadaba la arki doonee in Anthony Davis uu soo noqdo kooxda iyo in LeBron James uu kooxdan dhabarka ku qaato oo sidii lagu yaqaanay uu halkan soo dhaafiyo. Wagaag dhegeystayaal, xubinta ciyaareed ee cadda saaka iyo caalamka inta ayaan ku soo koobaya tan iyo kula dambe. Waa Mascaad Dowid ila sidaayo nabadgelyo.
Haatana dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaa codka fanaanka Allaah uu naxariistay Muuse Ismaaciil Qalinle.
Weli jacayl ku magdeeni heesaha ku mudigin sida irmaanta ku maguri sida gahan ungaba gubu gubu masuuna weli jacayl kumaguri dida gahan ungaba gugugu masuna dida geed kumululi mirahal gudeyo werkaga gerishe dida geed kumululi mirahal gudeyo werkaga gerishe Adi gunay magaran Annagahab samwanudan Chayil kunagdeera Adi gunay magaran Annagahab samwanudan Chayil kunagdeera Ado burin kaachi Adi alaf kukugalo Gurba, gurba ee hasus Gurba ee hasus Ado burin
gudahan ee daadeenii arurnimada dhigaysteel waa naga inta waxa idin la socodsiinaya Sahra Ciidla Nur iyo aniga oo Falastiin Axmed Iimaan inta mar kale kulmi doono nabad galiyo
Gurba ee hasus chaayil kukuma geeli waso giran giri wad qaniyadiisi
This is VOA News by a reporter, I'm Tommy McNeil. North Korea says the U.S. allowing South Korea to build more powerful missiles was an example of the U.S.'s hostile policy against the North and could lead to instability. It's North Korea's first response to the summit between U.S. President Joe Biden and South Korea's leader. At the summit, the U.S. ended decades-long restrictions that capped South Korea's missile development. The accusation that U.S. policy is hostile to North Korea matters because it said it won't return to talks as long as U.S. hostility persists. But the latest statement was still attributed to a commentator, not a government body, suggesting North Korea may still want to leave room for potential diplomacy. U.S. President Joe Biden marked his first Memorial Day weekend as commander-in-chief by honoring the nation's sacrifices in a deeply personal manner. He paid tribute to those lost while remembering his late son, Beau, a veteran who died 6 years ago to the day. As a cold rain fell, Biden made his annual appearance at the commemoration in New Castle, Delaware, not far from his Wilmington home. On Monday, he plans to do the same at Arlington National Cemetery on the official observance. The death of Beau Biden from brain cancer at age 46 is ever present for his father, and the loss has defined much of the president's worldview. President Biden pledged Sunday to tell Russian leader Vladimir Putin at their June summit that Washington will not let Moscow abuse human rights. The upcoming face-to-face meeting with the Kremlin leader comes amid levels of tension not seen for years, with Washington recently dialing back ambitions to little more than establishing a relationship in which both sides understand each other and can work together in specific areas. This is VOA News. A former ally of Prime Minister Benjamin Netanyahu says that he will seek to form a coalition government with the Israeli leader's opponents. The dramatic announcement marks a major step toward ending the rule of the longtime premier, and Netanyahu could find himself in the opposition in the coming week. While Naftali Bennett and his new partner still face some obstacles, the sides appear to be serious about reaching a deal and ending the deadlock that has plunged the country into four elections in the past 2 years. Negotiating teams face a Wednesday deadline for reaching a deal. Egypt's foreign minister met with his Israeli counterpart on Sunday in Cairo amid efforts to build on a ceasefire reached between Israel and Hamas a week ago. Egypt is working with the United States and other regional partners towards reinforcing the ceasefire it brokered between Israel and Palestinian militants, facilitated in part due to its longstanding relationships with both sides. British Prime Minister Boris Johnson said that he wants the G7 group of rich nations to agree on a plan that would see everyone around the world vaccinated against COVID-19 by the end of 2022. In an interview with CBC News in Canada, Johnson also called for a global treaty on pandemic preparedness at next month's meeting, which will be hosted in the UK. The British leader said the G7 nation should consider so-called vaccine passports and COVID status certification at their meeting, which Johnson sees as playing a great role in reopening international travel. Johnson will host the meeting of the G7 heads of government in the southwest county of Cornwall between June 11th and 13th. The German government is following up on media reports that coronavirus test centers across the country have overbilled authorities for the number of tests taken. Germans are allowed one free citizen test per week to check if they are negative for coronavirus. They can use the result to be able to dine at outside restaurants, go shopping, or visit cultural institutions. In recent weeks, thousands of antigen test centers have popped up everywhere in cities and towns and empty storefronts, closed dance clubs or community centers. Several media have reported that the test center operators are illegally billing for more tests than they actually take. Three suspects in Italy's cable car disaster have left prison after a judge indicated that for now, most of the blame fell on the service technician who intentionally disabled the car's brake because it kept locking spontaneously. 14 people were killed on May 23rd. Via remote, I'm Tommy McNeil, VOA News.
Africa. Welcome to Daybreak Africa from the Voice of America. I'm James Butte in Washington. Today is Monday, May 31st, and here are some of the stories we are covering. West African leaders call for the immediate nomination of a new civilian prime minister in Mali.
From the communique that was circulated, I think there are three main points. First is Mali is suspended from any activity within ECOWAS, and I'm sure that will be also extended to suspension from the AU.
A strike by factory workers in Lesotho continues. Gambia begins voter registration for its December 4th presidential election. Kenya's government commits to fighting gender-based violence, and thousands rally in Ethiopia in support of their government.
They feel that the current pressure by the U.S. and Europe, combined with the pressure of the Renaissance Dam, they feel that the pressure is too much and misrepresents the political situation in Ethiopia.
And today is World No Tobacco Day as Kenya launches a tobacco control report. Those stories plus Samson O'Malley's sports are coming up on Daybreak Africa. Leaders of the Economic Community of West African States, ECOWAS, have called for the immediate nomination of a new civilian prime minister in Mali and the formation of a new inclusive government to continue the democratic transition process. At their meeting on Sunday, May 30, in the Ghanaian capital, Accra, the leaders reaffirmed their demand for the military junta in Mali to respect the democratic transition, which is expected to conclude at the end of February 2022 with a presidential election. Senegalese political analyst Ibrahima Khan says he fears the 18-month transitional process may not become a reality.
From the communique that was circulated, I think there are three main points. First is Mali is suspended from any activities within ECOWAS, and I'm sure that will be also extended to suspension from the AU very soon. Two, ECOWAS is no longer requiring Mali to have a president and a prime minister that are seated here. Apparently, they are accepting the fait accompli of the military by not saying in the communique, not the president of Mali. Three, they're asking everybody to make an effort to help Mali to do everything to keep the 18 months of transition on track so that in the next few months, Mali will go back to a normal constitutional system.
One of the concerns I think the military has been dragging its feet, and that is the coming together with the civilian population to be included in the government. Did the leaders address that?
Well, they said in the communique that they need a new prime minister, but that was already in the first communique that they made since Ibeka resigned. So it's not something new, but maybe this time they want to make that requirement more effective in the reality. Because as you recall, the former government, yes, included some independent people, but they were not representing civil society as such. There were just individuals that were selected by the former prime minister to be part of the government. But this time they are naming civil society to be included.
A lot has happened since the last ECOWAS meeting that set the timeline for transition. Do the heads of state think that that transitional process can still work?
Well, they didn't say it in the document, but now we all realize that this transition of 18 months cannot be respected because there was a timetable for that transition with a number of things to be done. And nothing has started, and we are already in June. So I don't see the new team coming into office, trying to know what has happened, to try to look at all the files and start the process. Because drafting a constitution is not a small task. It requires a lot of effort, lot of work. And that cannot be done in 9 months, definitely. I don't think that it would be possible. The second one, putting in place, norms rules about good governance and other stuff. That also requires a lot of work in a country where the government only controls 20% of the territory.
Ibrahim Akane is a Senegalese political analyst. He was speaking with us from the capital, Dakar. An Ethiopian analyst says Ethiopians who support the government of Prime Minister Abiy Ahmed see criticism by the United States and the European Union because of the Tigray crisis and the Great Renaissance Dam as an interference in Ethiopia's internal affairs. Masembet Asefa, assistant professor of law at the Addis Ababa University School of Law, says these grievances were manifested in a pro-government rally on Sunday. Reuters reported Sunday that more than 10,000 Ethiopians took part in an anti-U.S. rally in Addis Ababa, criticizing President Joe Biden for his policy towards Ethiopia because of the Tigray crisis. Asefa says Ethiopia should be supported instead of being shunned by the international community.
Dreams, as you know, the Tigray crisis and the overall political situation in Ethiopia, combined with the Great Ethiopian Renaissance Dam, has created a huge pressure by the West, including the United States and Europe, on Ethiopia. And this is seen by many, probably including myself to some extent, that the pressure was a bit too much. So there are, obvious concerns by citizens to trying to show solidarity with the government. It's not only solidarity with the government, to be honest, but to say that, this is our project and, that it should not interfere in internal affairs. That kind of, I think, sentiment is growing in Ethiopia. I should also add that, Ethiopians usually are very worried of any kind of international pressure. As you know, the history of independence for a very long time, resisting colonial rule for a long time, it has, in the public consciousness, there is a level of, I think, very deep-rooted understanding of the dangers of international interference. And that's why the rally was conducted today as well.
The people who attend the rally, to what degree do they understand that the actions perhaps taken by the United States and the European Union were in reaction to what the international community sees as Ethiopian involvement, the crisis in the Tigray region?
I would say it's mixed because people are sympathetic, obviously, and concerned about the situation in Tigray. But they feel that the current pressure by the U.S. and Europe, combined with the situation, like as you mentioned, with the Great Ethiopian Renaissance Dam, they feel that the pressure is too much and misrepresents the political situation in Ethiopia. Even the State Department's, one paragraph, if you read it, one of the criticisms they forwarded against the Ethiopian government was the increasing sectarian violence. But, the sectarian structure, very deep-rooted ethnicized political hyper-ethnicized direction, political structure was built before Abiy came in. So Abiy is trying to actually find a middle ground. Although you might question some of his tactics, I think he gets it right on most of his projection of political vision in Ethiopia. So that's, I think, the general sentiment that also partly, I think, people are still very concerned, I would say. But, the problem became very serious because, obviously, the TPLF attacked the Muslim military base, and that created a huge, I think, security problem in the region generally.
Dr. Masembet Asefa is the assistant professor of law at the Addis Ababa University School of Law. He was speaking with us from the Ethiopian capital, Addis Ababa. Voter registration has started in the Gambia ahead of that country's December 4th presidential election. However, hopes to have the diaspora community register have been dashed, as the chairman of the country's electoral commission says the constitution must be amended before franchise can be extended to Gambians living in the diaspora. Pandere Umbai reports from Raleigh, North Carolina.
Registration of voters started in earnest on Saturday. So far, no incident has been reported, according to Sambujang Jai, the chief election officer for Gambia's Independent Electoral Commission.
The process is ongoing and everything so far so good, even though during the start of the registration, like in other major massive activity, we have some hitches, the generators and the like, but they have been resolved. And most of the Gambians who turn out at the registration centers to register have received their cards.
Gambians are going to the polls on December 4, 2021 to elect a post-transition president. This followed the ushering of a new democratic dispensation in December of 2016 after decades-long dictatorial rule. There are requirements for one to be issued a voter's card. having a birth certificate, passport, and an identity card are among the requirements. Applicants who do not have the said requirements are required to secure an attestation from a local government leader.
Attestation is part and parcel of the requirements of the law for one to be registered. And I said that we can operate out of the parameters of the law, out of the ambits of the law. We can only operate within the parameter, within the ambits of the law. And the law has said for one to be registered, you must be a Gambian. You must be 18 years or older, or will be 18 years by the next election date. And you must be resident or was born in a constituency.
Despite the Supreme Court's recent ruling that diaspora and Gambians should be availed the right to register and vote, the chairman of the IEC, Ali Umar Jai, says such registration might not be possible this year.
It's not likely because the question says there are 53 constituencies in Gambia, 53, and you can only vote within those 53 constituencies. And the diaspora needs 5 constituencies, in which case the Electoral Act and the Constitution must be amended to factor the diaspora in with their 5 constituencies, because you can only vote within the constituency.
Senator Edwin Melvin Snow Jr. is the Chair Committee on Politics and Peace and Security for the ECOWAS Parliament. He spoke to Gambia's private television station, QTV.
Gambian, this is the first time you've been going for election without the kind of threat you had during the regime of Jammeh. This is the first time that people can freely express themselves and don't expect to be intimidated or arrested. So it's going to be a very tough election. We should not abuse the democratic space. Where your right begins is where the right of the next person ends, or where the next person ends is where your begin. So it's very important that the Gambians take advantage of the democratic space.
The registration exercise is expected to end in July. For VOA Daybreak Africa, this is Pandering by reporting from Raleigh, North Carolina.
You're listening to Daybreak Africa on the Voice of America. I'm James Butte in Washington. Today is Monday, May 31st. The Lesotho government says it is doing all it can to resolve a continuing strike by factory workers, including those in the textile industry. Minister of Labor and Employment Moshe Lioma said Prime Minister Moketse Majoro has put together a parliamentary subcommittee that has been meeting with the union representing the workers. The workers say they will continue their strike until the government approves their demand for a 20% salary increase to compensate for what they say is a rise in the cost of living. They also want the pay raise to cover the 2021-2022 fiscal year and retrospectively the 2020-2021 financial year. Minister Lioma says as many as 40,000 of Lesotho's population of 2 million work in the factories, especially the textile industry, and that the strike is hurting an already struggling economy amid the COVID-19 pandemic.
The workers need the minimum wage of 2020-2021. That is why they are in the strike now. So we are trying to get through this and to get a solution. The legal section or the legal opinion saying there is no retrospective, so we are not dealing with the deals backwards, or we are not dealing with backwards deals or situation according to a law. Now the workers or the trade unions still want the minimum wage of 2020. We tried to make them aware that this one, it don't work. So we have a problem now.
Are the workers refusing to go back to work?
Yes, they are refusing to go back to work. But we are still negotiating them. So now we are going to have a meeting with Prime Minister as a subcommittee from a cabinet.
So the workers want a 20% salary increase, they say, to make up for the increase in the cost of living.
Let me tell you about the increment percentage. So now for 2021, they wanted 20% for textile workers, but 17% for other sectors. So now we negotiated them, so they come down for 5%. So now they want 5%. For 2020 minimum wage, which is very high when we realize that we have a COVID-19 pandemic and we have GDP is -6.
The garment industry is very important to Lesotho. How much impact is this strike having on that industry?
Yes. The manufacturing in Lesotho is very important because we have many people. We have about 49,000 workers who are working in the factories, especially textile. So it means now when we have a strike or when there is a strike of workers or in the factories, so it is a very huge impact because there is the economy. So our economy here in Lesotho is affected. So it means we are losing.
You mentioned there have been some violence. So who is to blame for the violence? Because I'm reading that police have used water cannons and rubber bullets. Who is responsible for the violence?
Yes, let me tell you. The trade unions should be blamed because the strike is not permitted. It's not in order. So the strikes are not permitted. So they have no permits at all. So we are supposed to blame the trade unions because they allowed there are people to get through the strikes, which is not good at all.
Minister, thank you very much for taking time to talk with me.
Thank you very much, sir.
Moshe Leoma is Lesotho's Minister of Labour and Employment. He was speaking with us from the capital, Maseru. Kenya's government has announced a commitment of $21 million to fight gender-based violence in the country in the upcoming year. Equality Now's program officer to end sexual violence, Jean-Paul Morunga, tells Ricky Stryer that the money is desperately needed to fight what was a more than 90% increase in sexual violence in 2020.
What the statement today means, especially with regard to the financial investment, is that the government has recognized the fact that over the years, budgeting for gender-based violence programs within the government has been minimal. And because of that, he has pledged that he's progressively increasing that budget between now and his last day in office. That is in next year, 2022, is when he is exiting office after his two terms end, that he'll be making progressive investment.
It's quite a bit of money. What do you think the money should go toward, or has it been earmarked towards certain things?
So some of the things that we've identified continuously are the issues of safe shelters, where we've seen cases of women who have been raped or girls who have been defiled going home to live with the same people who defiled them or raped them. Because as we speak now in the whole republic, there's no government-funded safe shelter, and all the safe shelters which are there are donor-funded or charity-funded, which are sources of funds which are not stable because these people depend on well-wishers, and especially when there are pandemics like now, definitely their ability to take in girls or take in women who have been raped will be very difficult. That's one area. The other area we are looking at is the area of evidence collection to ensure that there is no impunity in cases of sexual violence, so that the DNA analysis of evidence can be done to pin down perpetrators, because medical evidence is a key element in proving cases of rape and cases of defilement. So this is another area where we wish this money can go to, because if you look at the budgeting for the GBV sector for the year ending this month, from last year, June to June, this year, 2021, there was actually no allocation on those particular areas. For example, the area of shelters, there was nothing. The area of forensic laboratories to assist in evidence collection, there was nothing.
That was Jean-Paul Morunga, Equality Now's program officer to end sexual violence. You're speaking to Ricky Stryer from Nairobi. At least 8 million people died every year around the world due to tobacco, according to the World Health Organization. As Marie Ojiambo reports from Milwaukee, USA, Kenya is launching a tobacco control report findings today, Monday, as the country's smoking population rises.
Today being World No Tobacco Day, the substance kills up to half of the users, and an approximation of 1.3 million people die from secondhand smoking yearly in Kenya. 11.6% of Kenyans use tobacco products. Ann Kendagor, the acting head of Tobacco Control Division in the Ministry of Health Kenya, said that the number of Kenyans using tobacco products is on the rise.
We are so much dedicated to the theme, which is commit to quit. And one of the things that the government is trying to do is to create awareness on the availability of help for those who want to quit. We have partnered with many organizations who are offering tobacco cessation services, and we are referring all the tobacco users to some of these facilities so that they can be helped.
Over 80% of world's 1.3 billion tobacco users live in low and middle income countries. Ms. Kendagor says most respiratory diseases in Kenya as a result of tobacco products.
Tobacco smoking being a major cause of respiratory diseases in Kenya, because we have cases of pneumonia, we have cases of bronchitis affecting children mostly, and even the smokers, the adult tobacco smokers. Just like any other country, we still have a long way to help those who are using tobacco to quit so that they can ensure that their respiratory system is working well.
Despite half of tobacco users dying yearly, Ndungu Chege, a tobacco smoker from Kenya, says he has tried quitting tobacco, but he has failed.
I have tried to quit smoking tobacco, but it's difficult. Cigarette is addictive and very hard to quit. And when you are used to smoking, that is it. I can't even do my job without smoking.
All forms of tobacco are harmful, and there is no safe level of exposure to tobacco. Mrs. Kendagor says Kenya is today, Monday, launching a report on tobacco control.
We will be launching a study that was carried out in Kenya in 2018. It is called an International Tobacco Control Study. This was a national survey that was looking at various indicators of tobacco control throughout the country.
The tobacco epidemic is one of the biggest public health threats the world has ever faced, killing more than 8 million people a year around the world. It is estimated that only 4% of attempts to quit tobacco will succeed. Reporting for VOA's Daybreak Africa, I am Maureen Ojiambo in Milwaukee, USA.
It's time now for Daybreak Africa Sports, and here is Samson O'Malley in Abuja, Nigeria. A very good Monday morning to you, Samson.
Good Monday morning to you too, James. We begin the sport in Rwanda, where Zamalek on Sunday became the first ever champions of the Basketball African League after beating U.S. Monastery 76-63 in the finals at the Kigali Arena. It's the Egyptian team's second continental trophy, having won the FIBA African Champions Cup in 1992. Walter Hodge, who joined Zamalek from U.S. Monastery, was named the 2021 Bal Hakim Olajuwon Most Valuable Player Award. Hodge, a two-time NCAA champion out of the University of Florida, recorded 12 points and 4 assists.
For me, my teammates, you know, did everything for us. Everybody showed character for our team. We was down at the beginning, but I think, you know, we did a great job. So I dedicate this trophy for my coach, my trainers, and all my team.
As you let that sink in, you're the first ever BAL MVP. What crosses your mind?
For me, it's a lot, you know. I got a lot of work, and my teammates helped me a lot. It means a lot, you know. This is the first time that this league is going to be here, and it's going to be here for a long time. I'm a specialist.
And on to soccer news. Host Senegal successfully defended their title in the Beach Soccer African Cup of Nations Senegal 2021. The Beach Teranga Lions defeated Mozambique 4-1 in Sale to win their third successive title in the Beach Soccer African after 2016 and 2018. A breeze from Raoul Mendy guided Senegal to the final win as a celebrated victory in front of their fans in the presence of CAF President Dr. Patrice Motsepe. Mozambique's second place sport earned them a ticket to represent Africa at the Beach Soccer FIFA World Cup Russia 2021. Coach Abinero Usaka is the Mamba's coach.
I'm not disappointing. I'm very happy because Mozambique is the first time to participate in the African Cup. And I do the best for my country, I do the best for the competition. Today is win the best team. Senegal is the best team of this tournament. So I'm very, very happy because I lose in the best team. But next year, I'll do the best because it's playing in my country. I want to go to the final. I want to do the same. I want to do the best.
Morocco won the bronze medal after beating Uganda 5-3 in the third-place playoff earlier in the day. Now to athletics, where Ese Brume, three-time African senior champion in the long jump, broke Chioma Adjumwa's 25-year African women's long jump record in the United States. Early Sunday morning at the Chula Vista Field Festival, Southern California, 2019 World Athletics Championship long jump bronze medalist Nigeria's Ese Brume leapt to an incredible 7.17 meters in the event. And that's it on Daybreak Africa Sports. I am Samson Omale in Abuja, Nigeria. It's back to you, James, in Washington.
Thank you, Samson. Have a great day. And that's it for this Monday, May 31st edition of Daybreak Africa. We thank you for starting your week with us. On behalf of the Daybreak Africa crew, I'm James Butte in Washington, wishing that you will have a great week.